macho yangu yameona vitu vingi vya kuvutia, na masikio yangu yamesikia vitu vingi vya kuvutia, na imani yangu inazidi kukua day by day, kwamba zamu yangu na mimi itafika tu one day. Marafiki zangu hata niliosoma na wote, sasa si wenzangu, wameshafanikiwa na wana mali tele. Nina moyo pia tena wa damu na nyama, kuna muda najiuliza labda Mungu ameniacha, ila nitasubiria kwa imani kubwa sana kwamba kuna wakati unakuja. Wakati na mimi nitastawi, nitastawi, ninaamini nitastawi, nitastawi, unakuja wakati na mimi nitastawi, nitastawi, nami nitastawi, nitastawi. Walicho nacho ambacho sina, natazama nilicho nacho na wao hawana. Wala sishindani, nilishamumba Mungu hekima kama Sulemani. Sishindani wala najivunia vyangu, yani comparison is a thief of joy, kujilinganisha kuna iba furaha. You'll never let until you go, na hujachelewa labda ungekufa. No one else can say say no, if yes God ndio amekupa. I'll never let until I go, sijachelewa labda ningekufa. Nina moyo pia tena wa damu na nyama, kuna muda najiuliza labda Mungu ameniacha, ila nitasubiria kwa imani kubwa sana kwamba kuna wakati unakuja. Huo wakati na mimi nitastawi, nitastawi, nami nitastawi, nitastawi, nitastawi. Upo wakati na mimi nitastawi, nitastawi, nitastawi.